Omera, onge kaka nyako ma ok imi upkeep nyalo keepi up. Ka in isiko ne mana ni abiro losi bang' tich, mani ema miyo seche mineno kisimo ni tach ng'iyo, misomb ng'iyo idiyo wiye tho. To chak ng'iyo gi koyo machamo chwo mokia ni, lips miketo gwenyore gi chips ema juolo tricks mamiyo wang' wuoyi neno hips. Wisdom maoko kik giwinj ndom. 27 162 matindo.